South
Africa ukuthi sineyilimu ezu 11.
Yeah.
Eziyishumi nomuvo noma yishumi nanye. Kodwa sinama province awu 9. Awu 9 nama province ziyishumi nanye izilimu ezikhona ezikhulunywa eningizimu Africa.
Yeah.
Kodwa masibheka la, yabona masibheka isiZulu, sibheka isiSwati, sibheka isiXhosa. Lezi izilimu lezi zinanga ukuhlobana. Kwakwabantu laba kahle hle ukuvela
kufanele. Mangu angeza manguni.
Kufanele uvele bahlala endaweni eyodwa futhi kwa iKZN.
Eh amaSwati,
amaXhosa. AmaSwati, amaXhosa, amaZulu. Ngubuli imlabo le licishe lifani. Ngeke yamakhuluma umXhosa. Yonke into ayisho uyayizwa udinga ukutolikelwa.
Awuveleke.
Awudinga ukutolikelwa ke isiXhosa ke lesi ke esikhulunywayo njengamanje.
Hayi ngaphandle ke mayizoshaya inkondlo ke hayi
angathi sikuhlukene kukhona isimpondo kukhona isixhosa yabo khona amampondo khona amaxhosa khona amabhaca amabhaca ke ayafana nathi futhi namaxhosa ngoba ibhaca ngathi ngashini ikhaladi
yeah
umntwana womzulu
ama mix
umntwana womzulu nexhosa umntwana nomxhosa noma umntwana womzulu nempondo
bamixile
yabo bamixile yisa namasebuvuthi amana singana amaSwati umSwati mekhuluma ngeke ungamuzwa ukuthi uthini yabo kuphela ngithi ulimi lakhe indlela angathi manje luthambile kakhulu kodwa uyamuzwa futhi ukuthi uthini kuloko khuluma
inotsatsatsa
yabo
nabo bamixile ngithi bamixe nabantu baseSwaziland amaSwati ba amaZulu abamixile nangali yabo ngona ngithi angithi nangala ke komzimkhulu umzimkhulu kokstad uHarting
ya
kuthiwa abamabhaca ngoba basondele kakhulu emngceleni wase Eastern Cape ekuswe kuyi province yamampondo na maXhosa kanti bona bangala ku KZN kodwa ngasemngceleni le
bayasikhuluma izulu phinde kungene
ngenelele ngale komzimkhulu kanjalo kuyafana ke nangala
Eswazini.
Yabona nje umuntu wase Manguzi wakwaMhlaba uyalingana waseJozini. Maye khuluma ngazotshela ukuthi uMswati ngobani usondele ngasemngceleni ngale. Kakhulukazi futhi nje koMhlaba lingana basondele kakhulu nasemngceleni waseMozambique.
Yeah.
KoMhlaba lingana kungale. Basondele nomngcelwa weborder ke bona. KweMozambique noSwaziland kanjalo ngale. Ingakho abantu bangale kuze kuwe ngathi mhlambe baMaswati babambe bebe baMaZulu. Nangala ngenhla koPhongolo angazi liphi le lizwe lingala elisondele kakhulu noPhongolo noma iBotswana noma yini kodwa khona izwe elisondele kakhulu nene musuka nje oPhongolo ukhuphukela emelo musuka emelo ushona ePit Retief musuka ePit Retief musungenela kulona ke lelo lizwe angisazi liphi noma iBotswana ngoba ukuzwe abantu baka oPhongolo nabantu bala abakhuluma isiZulu esifana nesethu like ukumuzwa ugatsheni mayikhuluma
Angivamile ukumnotisa kodwa
ugatsheni mayekhuluma ngathi akayena umZulu mayekhuluma exoxa ayanothe ecula exoxa nje nixoxa ngathi akayena umZulu indlela akhuluma ngayo ngazuthi uyifavorite yebo ngathi uyifavorite ethile
kanga ngogatsheni ingakho kuthi khona elonzi ingane mawubuka ushaka ilembe kukhona nesizwe samaPutukezi amaPutukezi adabuka eMozambique kakhulu
Yeah, oya ugatsheni nangicaba mhlawumbe into language ekhoma yithayibe njalo mhlawumbe isiPutukezi because angisazi isiPutukezi. Kodwa
mhlawumbe lo limu olalikhulunywa ukuthi angimazi ubani lapha kuyona ushaka ilembe uJack Mabaso.
Yeah,
ukukhona ushaka ilembe lo wokuqala. Kunalolu lima yesuke likhuluma lapho. Ebuye ludide nje ungaluzwa. IsiPutukezi lisasuke sikhuluma lapha.
Eh.
Uthi amaPutukezi nawo angazi bangizothi angala noma angale kodwa futhi alukhulumi lesiPutukezi ke la eSouth Africa
South Africa
kukhona amaZulu angale eMozambique kukhona inazingana indawo enamaZulu ngale eMozambique
yeah
ngoba phela imngcele vele idatshulwe late kakho idatshulwe abantu bekade bevele
behambele
kwase kanywa ayithwa la suka la sekuyukuthi suka la kya la sekuyukuthi ngoba umhlasimbe mozo umhlaba uyalingana mhlambe neMozambique ngenze sibonene mhlambe wena umgwaqo uma wena umgwaqo ususe eMozambique uma ubuya ngala yabo umngcele othilo impela uyakwazi ukusuka la South Africa, uyothenga isinkwa eMozambique. Uboyo uhlale phansi endlini.
Aw.
Umncele futhi
singaphesha yacabanga.
Uthenga isinkwa phesha.
Hey, abantu
yabona kukhona inasingana kulezi limu ezikhona la ezisishiya galo lunye eziwu 9 esiba ne Afrikaans sibe ne English sibe ne English okuyisingisi ebese kuba ne isindebele kube isixhosa kube isiZulu kube isiPedi kube isiSuthu or isesotho kube nesiTswana kube nesiSwati kube nesiVenda abanye bathi nje Tshivenda noma isiVenda
yeah
mase kuba khona isiTsonga anga akuzona iXitsonga kodwa mawubhala ku
X
kodwa isiTsonga
siTsonga
yes Lizonke lezi limu lezi ekhulunywa la eNingizimu Afrika.
Imaka le language lekuthiwa yayazi lo limu lelo kuthiwa iSwahili. Akulona lo lezi
Swahili actually isa lezi South Africa Swahili.
Sisangaphandle.
Yeah, esangaphandle kweSouth Africa.
Okay.
Yeah. Yabona mo bingelela ngikhumbula ke ngoba ngine ndodakazi ene award yokubingelela ngeelimu zaseSouth Africa iphinde ivume futhi ngazi ilimu zaseSouth Africa. Yayifundile lokho ku ngoba yayifikile baba ngicela ungisize ngangenzela ke nami ucwaningo ingane yavile yayibamba lento fast mina ngiyenzile ngase ngiyinikeza ngangayifundisa mina ngizoyifundisa hayibo yathi mina sengiyayazi lento awu kanjani manje nangempela mayifika kuma competition lapha yafike inkosi yami yayishaya amakhanda okusho ukuthi nayo ineyilimi ezo 11 olimini olulodwa
yazi nami khona ulimi engilaziyo ongelelo la South Africa lase France kuthi is French
aw
ngisafunda nje kwenyama college ngangenza i tourism and traveling so kuleyo course leyo kwakune language is French because kwakufanele ukuthi ukwazi ukucommunicate nabantu bakamanye amazwe ngithi
yeah
so safundiswa ke abona ukuthi makuzongena yona leyo period leyo isiZulu nesiNgisi no more Engena uthisha ozaphume ileje
kwakuyi French
asibingelele ngesfrench
Bonjour mademoiselle
ayayayay
merci au revoir yabo mina mangikubingelela yabo mina mangikubingelela ngizothi bonjour mangithi mademoiselle i madam ngibingelela umuntu osifazane lapho bonjour mademoiselle mangibingelela umuntu osilisa ngizothi bonjour merci wena masovuma uzothi merci au revoir yabo Bonjour mademoiselle and merci au revoir.
My uthi umuntu osifazana ngithi uThemba Vele.
Mademoiselle.
Yeah, mademoiselle. Angisho ukuthi uthini uma uphendula ngithi
angithi ngizivuthi futhi mina like ngithi morning ladies and gentlemen. Yeah. Bonjour mademoiselle and merci. Namasene vum zothi osifisothi merci au revoir. No esifazana zothi mademoiselle au revoir.
Oh, I befukuzwa la.
Bese ngithi mina comment alvo, mangithi comment alvo, how are you?
Yabo.
Comment alvo. Nje isfrench voice ungasifunda noma ngingasazanga phela sonke kodwa nje ukubingelela nje lezi zinto ezincane ngazifunda ngiyazazi.
Hayi mfowethu hayi wasifunda bese uzoshaya isingizwe.
Isingizwe. Isikhona language ekuthi isingizwe.
Hayi nongizwe ushaya impela isfrench kodwa manje indlela bese sishaya ngayo. Uma nehabo ngazokuthi hayi usefunde ngikho. Kanti nasinga masukulwa nge Afrikaans engikwazi ngengakubambayo nje ngeAfrikaans inkosi yami ngoba ngibuka kakhulu iTV. Yabona umuntu emikutshela ukuthi uyakuthanda nginazinga ngeAfrikaans.
Uthini?
Ngangizenza into romantic nami ngizolokuthanda ngaze ngangiphaphelana. Ngaphela ngaze ngijole no muntu okhuluma iAfrikaans.
Uthini?
Futhi angijole ngisemncane.
Cha uthini uyakuthanda?
Uthini? Ekes and loving you.
Afrika sozangiyazanga nje sesikoleni ngiyayikhumbula ifundo futhi angikhumbula lutho nje kodwa ngiyayikhumbula kona sake sama ne language yayo lapha esikoleni kodwa ukuthi iyayikhuluma ithini futhi angifuqamba manga
futhi sina sawenza kakhulu futhi ama freely and the age sawenza
ba longumuzi ba khumbula ubali ENTN
34
yaye kona ngiyakhathini ngona ngikhumbulayo kodwa yokunye hayi futhi abengiqamba
yabona ke manje
kuzo kwasizwa wasifundisa Afrikaans
ayiluthi angazi ngifuna
ufike manje
kukhulu mina into mina angazini lena kodwa khona kukhona ukuthi mhlawumbe singabantwana sidlale khona umnyimfo wethu nje ugazi lami kwakufika lapha ekhaya ungwa madoda Lego go ayi ngisanguyana le mindawo engale hayi mangithi yafika umfowethu ufika ngifundisa ukubala ngithi yabo masibala phela thina siyabala kulunye bani
mbili
yena ufika uzothi nje 138 rubete uva Very talk about electoral good for the
journey.
I'm sorry. I'm sorry.
Good morning, mini, good day, tambama, good afternoon, kandike exitwa, good evening, masulala, good night, we have a little saga lab. Is ndebele uzinye, lijoho, lojo, hey, lojo, lojo, ndebele, lojo. Right. Ebese kuthi ke isixhosa uthi molo, molo ndate.
Mala.
Isizulu sawubona. Kanti ke isipedi sona mawukhuluma ubingelela ngesipedi nje dumela. Hayi ke lokubona ku Mr. Bond, dumela ka tatakaru na karuna ka popo. Kwazoxhumana lezi impamanyana zakhona zokubingelela. Kanti ke masibingelela ngesisotho uthi nje dumela funa khona. Yabona isipedi nesisotho kuyafana. Masithi ngeTswana. Nakhona uthi ngiyadumela.
Ngiyadunyelwa.
Ngiyadumela.
All right. Khona into engizophinde sibuyele kuyona uthi ngiqede. Isipedi, isesotho, nesiTswana, mawubingelela khona nje uthi dumela.
Emaki, uthe uzobuyela kuyona noma?
Uzobuyela kuyona ngani mani. Masoba isiSwati. IsiSwati uthi ngiyasawubona. IsiSwati sifana nesiZulu ke. Sawubona ngesiSwati mawubingelela kanti ke ngesiVenda uthi nje nda hayi uolisanda lo bedlala iPirates uthi nje nda ebese kuba isiTsonga
isitsonga uthi nje avuxeni.
Avuxeni.
Avuxeni usukubingelela ngesitsonga.
Mali ke zame ukuthi manguthi siyabingelela siyafika lapha.
Sithi
xavuke inking.
Avuxeni bhuti omncane.
Avuxeni.
Bese uphendula uthi ni yona bhuti omncane.
Ngizothini?
Disprofela.
Yeah.
Thoni ubani?
It is Puffmela.
Mm. All right, I guess bigela. I want ama must speak about ama paid. Nama na besotho namatswana. Bahlala kuziphi indawo?
Ispeed. Netswana. Abekho how.
Musi yabheka indawo kodwa enasingana ngathi impumalanga. No uLimpopo, uLimpopo unabantu abaningi abahlukile. Khona ama paid. Kukhona amavenda
yeah
kukhona
abaswati
amaswati namatswana
kuqhubi
so ngathi la inasingeni ngoba yabona la kwa KZN isiZulu Eastern Cape isiXhosa
Gauteng
iziningi limuke khona iziningi limise Gauteng eLimpopo nakhona futhi iziningi eLimpopo bakhuluma luphulini
Elimpompo bakumulisa akhuluma isivenda.
Yeah.
Akona ivenda bavenda elimpompo.
Kona ziningi kodwa ngithemba ngithi ngiyabheka hlehle lapha ngizama ukuthola indawo enabantu beyinhlanga ehlukahlukene kakhulu iLimpompo.
Enenhlanga eziningi.
Yes.
Kodwa lento
first we Gauteng.
Sengisho la kukhona khona la ukuthi izinda sabe Gauteng abantu ningi beze ngomsebenzi khona
yeah oh yeah
bese ke beze ngomsebenzi nje ukuthi manje budabuka KZN baningi abayinhlanga ezahlukene abadabuka khona eLimpopo
okay
uyabona isitsonga isipedi kanye nesutho ayi ayihlukaniseki lezinto mangithi ngithatha ukuyibheka mangithi khuluma umtsonga ukhuluma umpedi ukhuluma umsuthu ayi ngiyayingaqondi kahle
amatsonga laba
kwenzakalani
ilawo bopapapeni amatsonga
umakhathini even noma indebele umakhathi
umakhathi umvenda
imvenda
ngayivenda umvenda
fana noma makukhuluma isikhuluma imxhosa nempondo awumehluka wukho mangicabanga
yabona isipondo siqine kakhulu kunondri umkhosa uthi ndi mekhuluma
ndi
ndicela ndiya yabona isimpondo uma kuye kube khona on 3 siqine kakhulu isimpondo
on 3 mfondini phezu asikunyamathe ngathi masibuya mhlawumbe sisogoqa
this is a NUT radio podcast